الخيفي.
Happy birthday to you, to you, to you. Happy birthday to you.
Tarehe tisa ya mwezi wa pili ndiyo siku nozaliwa. Furaha hakika ndani ya famili kwetu zilituingia. Ni tarehe tisa ya mwezi wa pili ndiyo siku nozaliwa. Furaha hakika ndani ya famili kwetu zilituingia. Malatifa vizuri alikulea, malezi hakika mwanawe ekupatia. Itafika siku
mwanawe
yeye atakuwa, sote twathubutu.
Happy birthday to you.
Wazilo njema we kuwaombea, wazazi walokulea. Wasia na nena kushikilia, dada Yusra na kuambia. Wazilo njema we kuwaombea, wazazi walokulea. Wasia na nena kushikilia, dada Yusra na kuambia.
Vikeki vipipi na vikuku kutuwekea, hata vizawadi mbali mbali kutupatia.
Itafika siku yeye atakuwa, leo twathubutu.
Happy birthday to you.
Ah.
happy.